yeah.
The Paso Music.
Put the music on this one. Yeah, yeah, yeah.
It's black on the beat.
Umenipa nini nini. Napata my feeling, feeling. Umenininginiza nini nini. Nabaki kiwili wili. Akena numeni washa, 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 baby, umeni washa, 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 baby, umeni washa, 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 baby, umeni washa, 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 baby, you don't know that. Kwani haujui? Mama, you don't know that. Baby, how do we? Cake of my birthdays. Niku kate kate na mate ili tule. Ruba ni nate. Niku ngate ngate ni papate kule. Wanani ita baba ubaya. Umenishika sehembaya. Unaingata give empire. Na isi kama nipo ulaya. Oh, niwe, baba niwe, dada. Neleze nijue, ladha. Nikuze nikue. Oh, niwe, baba niwe, dada. Neleze nijue, ladha. Nikuze nikue. Ni washa, 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 baby. Umeni washa, washa, washa. Washa baby, umeni washa, 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 washa baby, umeni washa, 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 washa baby. You don't know that. Kwani haujui? Mama, you don't know that. Baby, haujui? Nahisi, 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 nadeka. Utaniumiza siku kisepa. Domana umebeba beba zigo. Weni nyongo mkalia figo. Penzile tulinda jenga wigo. Japo watatega tega mingo. Physically fit and steady. Physically fit and steady. Let me give the hit, I'm ready. Physically fit and steady. Oh yeah, hey, yeah, I'm again. Love is like smoking hurricane. My music so sweet like sugar cane. Wa bedi miuno yako fen fen. Savannah papa ama henken. Oh niwe, baba niwe, dada. Neleze nijue, ladha. Nikuze nikue. Oh niwe, baba niwe, dada. Neleze nijue, ladha. Nikuze nikue. Ni washa. Washa, washa, washa baby, umeni washa, 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 washa baby, umeni washa, 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 washa baby, umeni washa, 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 washa baby, you don't know that. Kwani haujui? Mama, you don't know that. Baby, how do we?
Hey, it's black on the beat.